Kia Kamanzi, murakaza neza ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Muri hano mu Bwongereza, mwari muherekeje mukuru w'igihugu, Perezida Paul Kagame, mwashishikaje abashoramari kuza mu Rwanda. Niki mwababwiye kugira ngo bumve ku Rwanda rugomba kwitabirwa mbere ibindi bihugu?
Icya mbere icyo twerekanye nuko ni intambwe tumaze kugeraho mu gihugu, aho twavuye naho tugeze. Mu by'ukuri birekana ko icyizere abashoramari bafite ku Banyarwanda ndetse no ku gihugu cyacu kiragaragara kandi kigenda cyiyongera buri mwaka. Hashize imyaka 9 amafaranga twinjize mu ishoramari yari hafi miliyoni 400 y'amadolari, ariko ubu ngubu mu myaka ishize twageze kuri miliyari 2 hafi n'igice y'amadolari. Byerekana ko habaye intambwe ishimishije cyane kandi nini cyane. Nababwiye impamvu ibyo byashobotse cyane cyane ni icyerekezo twashyizeho nk'igihugu n'ubuyobozi bwacu, leta, inshingano leta yashyizeho kugira ngo dushobore gushyira ishoramari muri priority dufite nk'igihugu. Naberetse infrastructure twashyizeho cyangwa ibikorerwa remezo twashyizeho kugira ngo byose bishoboka dufashe sector zitandukanye mu gucuruza ndetse n'ishoramari kuza mu gihugu cyacu. Naberetse n'ibigo twashyizeho kugira ngo dufashe abashoramari cyane cyane nka RGB. Leta yahisemo gushyiraho ahantu hamwe umushoramari ashobora kugenda akabona serivisi z'ingenzi zose atagiye ahantu henshi atandukanye no guta umwanya aho gukora ishoramari ashaka. Ndetse n'ukuntu twashyizeho korohereza ishoramari mu gihugu cyacu muri business climate, amasaha 96 gusa kugira ngo ashyireho sosiyete ye, uburyo tugenda dufasha kugira ngo umushoramari abone ubutaka niba afite ikibazo akajya muri kotsi zacu, igihe gitwara kugira ngo umuntu ashobore kujya mu nkiko akavaho vuba vuba. Ibyo sinabirekanye kuri business climate. Muri make n'intambwe nibyo twashyizeho kugira ngo bishoboke, kandi ndumva ko n'igihugu cyangwa ubukungu bwacu hari icyo tumaze kugeraho dushobora kwerekana. Tuzi ko dufite icyizere ndetse dushobora no kwerekana ibyo tumaze kugeraho.
Mukanya wavugaga yuko ubu ngubu u Rwanda ari cyo gihugu cya kabiri gitegura amanama muri Afurika nyuma ya Afurika y'Epfo. Ibyo mwabigezeho gute?
Icyo twatangiyeho ni kugira ngo twumve icyerekezo leta yahisemo kugira ngo tube igihugu gihuza Afurika na gateway. Niba umuntu ashaka gukora business akanyura mu Rwanda ariko akagera muri Afurika yose, muri icyo cyerekezo habaye gushyiraho priority, gushyiraho amanama mu Rwanda kugira ngo amanama ashaka cyane cyane abantu bo muri Afurika baze mu Rwanda bagahurira mu Rwanda. Ariko kugira ngo bishoboke byasaba ibintu byinshi. Byasabye icya mbere kugira ngo tworohereze abantu baza mu Rwanda, twakuyeho visa, umuntu akeneye visa kugira ngo abanze ashake embassy aho ari embassy imufashe kubona visa, twarabikuyeho. Ubu ngubu buri muntu ku isi yose ashobora gufata indege akaza mu Rwanda akabona visa amaze kugera mu Rwanda. Ndetse uyu munsi perezida wacu amaze no gutangaza ko tujye kuguraho n'amafaranga dusaba abantu kugira ngo babone visa, muri make na visa abantu baza bakeneye muri Africa Commonwealth na Francophonie. So ibintu nk'ibyo ngibyo bifasha abantu kuza mu gihugu mu manama vuba, kandi ibyo dushaka.
Ariko nimba mbyumva neza, nta muntu uzongera kwishyura kugira ngo yinjire mu gihugu?
Nta muntu uzongera kwishyura uturutse muri Afurika, muri Francophonie, no mu bihugu byo muri Commonwealth. Ni hafi ibihugu byo.
Nta usigaye, bose bazajya binjira ubuntu.
Ntabwo ari bose, ariko ni benshi. Hari ibihugu bitari muri Commonwealth, bitari muri la Francophonie, ndetse no muri Africa Union. So ariko byinshi bizaba birimo already. Ariko impamvu tubishyiraho nubwo hari amafaranga bishyuraga, tubona ko inyungu igihugu cyacu kizagaragaza riruta amafaranga tubona mu mavizi ubu ngubu. So turimo kureba imbere, turimo gutekereza imbere aho amahirwe abantu bazana mu gihugu cyacu baje gusura ni byinshi cyane birenze amafaranga ya visa.
Icyo nicyo kibazo abantu bari buze kwibaza, nanjye nakibazaga, kubera ko ibihugu byinshi ndetse n'ibihugu by'i Burayi byinjiza amafaranga menshi kubera za visa bitanga. U Rwanda buze yuko visa tugiye kuzikuraho, hari igihombo muzagira, ariko se muzunguka iki? Muzunguka mute kandi ryari?
Wa muntu wagomba kwishyura visa, viza ina amafaranga angahe? Ni amafaranga amadolari 50 gusa ku muntu. Ariko umuntu uje mu Rwanda arya ibiryo, akoresha taxi kugira ngo ave ahantu hamwe agere kuri ahandi hantu, ajya kwidagadura ku mugoroba agashaka aho ashobora kugenda, afata itike aho avuye ashobora gukoresha Rwanda cyangwa indi, ayo mafaranga arenze amadolari 50 gusa ya viza. bivuze ko tuzunguka birenze inshuro nyinshi abantu baje mu gihugu cyacu, kuko hari amafaranga basiga baje mu gihugu cyacu. Niyo mpamvu twabibonye ko na mpamvu yo gutinda ku mafaranga make.
Priya Akamanzi, ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya mwahaye Ijwi rya Amerika.
Mwakoze cyane Venuste.